kisha nipe jibu. Hivi kwa nini taki kunijibu? Mitihani yote nimeshinda, nadhani wakati. Penzi letu sisi liwe wazi, roho yangu inauma maumivu. Sasa basi, sasa basi, niko thabiti nielewe. Penza siyo mapenzi, pesa siyo mapenzi. Kwa utenzi huu nielewe baby, na kuitaji mpenzi, wendo faraja yangu. Sabahi mama, tupate baraka za wazazi, na uwajue ndugu zangu. Dini zetu isiwe kama hoja, pingamizi sitozingoja. Niko tayari kukufisha pete, uwe wangu. Kwa utenzi huu niamini, nielewe. Number one. Ha 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 ha. Let's go.